mtafute mwenzie, hili ukimposti akimuona haumie. Tena mkiachana chunga simludie, poste nyuma pesa gali hili ajutie. Tomana mimi simu wazi, akichelewa kurudi na cha mlango wazi. Tena namwambia aogope maradhi, akumbuke kinga sende wazi wazi. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai, wai, wai. Nishaenyeka sana, mena toma pesa wao wana furahi, furahi, furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani roo. Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani roo.
Si.
Kidole changu kimoja kivunji chawa, kama ukipenda buga penda na uwa sawa. Ata ukini luga usizidishe dawa, nipe chuzi kunuga njitanwe mabawa. Aya mapenzi aya na gafundi, oh. Aya mapenzi yalikuwepo toka enzi, oh. Acha nilewe, hey, acha nipumbe. Astresi za nini, hey, mbendi nijiweke. Acha nilewe, acha nipumbeke, hey, stresi za nini. Pembeni nijiweke. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai, wai, wai. Nishaenyeka sana, mena toma pesa wao wana furahi, furahi, furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani ho. Kini chiti na kuchiti, kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, heli nitumizane roo. Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, heli nitumizane roo.
Come mix Lizer.